Nani?
Wanyama class comes in beauty. Beauty.
Your season my greedy.
Yani mnatuga ndizaga mabafu. Situ natafuta hela tafuta sarafu. Chenge tulivo wengi wenga masiafu. Eti tugande gande tu yani harafu.
Wasingeli yetu mbona mnaipeleka kishamba. Wasingeli yetu mbona mnailetea ushamba. Singeli ilikuwa mwanzo kipindi hicho cha majalamba. Yani msani unaimba we huku meshkiwa panga nyalafu. Mnakuja kuja mnacheza singeli kuganda haya ganda. Okay, can you get me a